bathi ngoba isibeshule kwelasejabulani yebo yamgqoba ngenankinto bathe bayawubamba uyashelelela mhlezi nayo umadulazi bathi uyinono mnamcane ngoba ugeza kathathu ngosuku khanyisa wesikhetekete
Show.